lwethu intini shayisa ngovalo uthandela namhlanje last sandwa sami lutho uthando lwethu intini shayisa ngovalo uthandela namhlanje last sandwa sami lutho uthando lwethu intini shayisa ngovalo uthandela namhlanje last. Sengibona kungono songuthando lwethu sithanda nengolwami malophela sithanda ngolwami. Sengibona kungono songuthando lwethu sithanda nengolwami malophela sithanda ngolwami. Sengibona kungono songuthando lwethu sithanda nengolwami malophela sithanda ngolwami. Ngoba into yethu inhle angifuni ephelele emoyeni ngifuna sibambane size sihlukanise kufa. Sandwa sami lutho uthando lwethu intini shayisa ngovalo uthandelwa namhlanje last. Angifuni ukuthi
Sí, 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 sí.